adiga adduunka i keenay, adiga uubka igu qaaday, adiga dhiigaaga nuugay, adiga ifka igu barbaarshay, abaalkaaga hooyoy bini aadam gudi waayay, ammaantaada hooyo waan soo koobi kari waayay.
Markaan ku arko waan ka maqsuudilaa, murugada qabee hooyoy macaan, muuqaagu iga maydhilaa, dhibtan soo maree hooyoy macaan. Intaan ka maqnay waa maagano, manfac iyo hurdaba way iska maanacee hooyoy macaan. Maaragtida waxay la mid tahay, aniga makiyo madiinaba tago xajki soo maree hooyo magan ilaa markastaba ahow. Maamoy dhib ah ila soo martee, miisaan xaq ah lama maagi karee. Ninka jannada mawlaha ka dhigo, maamoy macaan mawlaha ka dhigo.
Allow hooyo hoygeeda jannada fardowsa ka yeel, allow hooyo hammigeeda u yeel, allow hooyo kitaabkeeda midig ka sii, allow ugu deeq farxad caafimaad cumri dheer, allow hooyo ugu naxariisa siday yaraantayda igu naxariisan jirtay.
Maaragtida waxay la mid tahay, aniga makiyo madiinaba tago xajki soo maree hooyo magan ilaa markastaba ahow. Maamoy dhib ah ila soo martee, miisaan xaq ah lama maagi karee. Min ninka jannada mawlaha ka dhigo, maamoy macaan mawlaha ka dhigo. Dhib ah ila soo martee, miisaan xaq ah lama maagi karee. Min ninka jannada mawlaha ka dhigo, maamoy macaan mawlaha ka dhigo.